yako farafa vya mneya kaza mta kila kila kato lao sana mandela.